It's all on, baby.
That boy must be the wind of my mouth. Say some real shit, nigga.
Konde boy call me number one. Uyo ex waku nifanya ninywe nilewe mbona simoni. Simoni mawazo ya kunifanya ninywe nilewe misi ya woni. Si ya woni.
Na ukiniona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na mutaka ganja. Ito ikae kiganja.
Thanks Baba God for the blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa nitetesi. Ona ni never nata, na biti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wa kwa hiko tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Ninafanya kusuri.
Shall we?